what's that? Bad boy.
But it's a legend production.
Just a touch, just a big kill.
With him, I'm feeling better. Tony me a majani, never want a pepper.
Ushani pig and get. Pakota bani minowe seka. Mtoto meniloga kwa ruba dinizuka imepanda.
Sakata.
Nataka ni hame bongo nikuje Uganda. Silifia wase mtoto kigori. Kupendezi mbifa utangopori. Nipe nipaka kesho kula mbari. Michezo ya kitoto chese dosori. Mama umeniweza. Iwe ndo kanyonyi kange na kupenda.
Kanyonyi kange joli. Kanyonyi kange joli che. Kanyonyi kange joli. Kanyonyi kange joli che. Dagala kumanya choli. Wawuli rampuli tangoja. Anya kulengeza. Dagala kukulaba mudembeza. Oba kusinzila. Inanja kubikula chokendeza.
Baby japo uko mbali. Ila lalichunga mama nda usijari. Shwa safari, hata tukishindi yoyo lalika chumbari.
Ande tela ne fever, watala vise mila ne kumpeke. Ikopo vya tampeko, yamponya vili nyuela kugama. Kanyonyi kange joli, kanyonyi kange joli che. Bagala kumanya choli, kanyonyi kange joli che. Kanyonyi kange joli, kanyonyi kange joli che. Bagala kumanya choli.
Nitakupembeleza, yani kama mtoto nitakudekeza. Fara pendeza, tukienda bongo nitakutembeleza.
Jagala mwagale, jagala mutamia ba mwagala. Lava ina mota, webiba bilapo muwanyota. Kanyonyi kange joli, kanyonyi kange joli che. Bagala kumanya choli. Kanyonyi kange joli che. Kanyonyi kange joli. Kanyonyi kange joli che. Bagala kumanya choli. Wawuli rankuita hoja.
Jose tachonte pe. Na fundi fesio.